Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22. Kwa dukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.vowa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema mu buhanga bw'ibyuma, turi kumwe na Cornelius Nadia Tahani urimo kumfasha kwegeranya kino kiganiro. Banki y'Isi kuri uyu wa kabiri yatangaje ko igiye guhagarika inguzanyo nshya yagombaga guha Uganda zo guteza imbere imishinga itandukanye muri icyo gihugu. Impamvu ni itegeko icyo gihugu giherutse kwemeza rihana abaryamana bahuje ibitsina. Asubiza kuri icyo cyemezo, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yavuze ko igihugu cye gifite ubushobozi bwo kwiteza imbere kitagendeye ku nkunga z'uwo ariwe wese. Mu itangazo, Banki y'Isi ivuga ko iryo tegeko Uganda yemeje muri uyu mwaka rinyuranye n'indangagaciro za Banki y'Isi. Yongeraho ko intego yo kurandura ubukene ku isi itagerwaho hari abagihezwa muri sosiyete. Ibindi bihugu birimo ibyo mu burengerazuba bw'isi nabyo byamaganye iryo tegeko, bivuga ko bigiye gusuzuma imibanire yabyo n'igihugu cya Uganda. Gusa ikigaragara nuko gufatira ibihugu bya Afurika ibihano si bishya. Ese wowe ubibona gute? Ninde uhahombera? Ibyo bibazo n'ibindi nibyo twibandaho mu kiganiro muri Sanga cyanone. Mutumirwa wacu ni umunyamategeko Frank Mwine ukurikirana hafi ibibazo na politike mu karere k'ibiyaga bigari, ubu ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Bwana Frank Mwine, mwiriwe neza aho ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza.
Muraho Edi, murakomeye, turaho rwose, nta kibazo, tumeze neza.
Natwe turaho tumeze neza kandi tugushimire kuba watuboneye umwanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Dutangirane n'iki kibazo ubwacyo, iri tegeko rishya leta ya Uganda yatoye rihana abaryamana bahuje ibitsina. Ku bantu batabikurikiye cyane, byatangiye ryari? Ubu ngubu bihagaze gute?
Urakoze Edi, nta nkuko bivuze kugira ngo abatwumva bamenye ko itegeko rimeze, ryabanje kuba mu 2014 iryo tegeko yari babikoze n'ubundi, ariko n'ubundi abaje bari baryemeje, perezida yari yaryemeje Ubugande, ariko baza kuba banyamategeko baza kugitwara mu rukiko. Iryo tegeko bararisesha, impamvu yari uko ngo korumu, umubare w'abagomba gutora iryo tegeko mu nteko ishinga amategeko ntabwo bari buzuye. Ejo bundi rero iryo tegeko bararigarura, rigarurwa n'icyo bita private bill. Private bill ni ukuvuga ko ntabwo uwo mushinga w'iryo tegeko uba wakozwe na leta, ahubwo wakozwe n'abadepite aribo abatorwa mu nteko ishinga amategeko. Baza umugabo bamwita Asmani Basalirwa, niwe mudepite warizanye, akaba aho bitandukanye n'andi mategeko nuko ari no mu badepite bari muri opposition. Uwo mugabo aza kurizana, ndetse biza gucamo bararyemera, perezida ararisinya, bivuga ko uburyo abaye itegeko. kubera kuri abayitegeko rero ubu ngubu usanga abayobozi bo muri Amerika, abayobozi bo mu kaba n'Ubwongereza ndetse n'abanyaburayi bose bavuga ko bazahagarika imfashanyo akabari nako buzuti Banki Mondiale banki yose yahagaritse imfashanyo kubirebana n'iterambere ndetse perezida nawe yabashubije ko ndetse ibaruwa yayanditse mu nyandiko y'umukono ntabwo yakoresheje ikindi yayanditse aravuga ati nubwo mudufatiye ibyemezo ariko ntabwo tuzahindura kuri iri tegeko ntacyo tuzahinduraho ariko icyo nakubwira Edi nuko urebye uretse Ubugande muri Afrika yose usanga ibirebana n'abantu bahuza ibitsina ntabwo ari umuco muri Afurika nta nubwo abantu babishyikiye ndetse unasanga akarusho nuko perezida wa Uganda afite icyo nakwita opozisiyo yose n'abaturage bamuri inyuma kuri iri tegeko nkumva rero nubwo bahagaritse izo mfashanyo n'ibindi ariko kubera ko muri urwo rwa politike afite abaturage bose nkumva Museveni ntabwo bizamujegajega ndetse bikazatuma n'abandi muri Afurika bakora amategeko nk'ayo ngayo nk'iri tegeko bakoze mu Buganda.
Amakuru mfite hano ava muri banki y'isi nuko ubusanzwe banki y'isi ishobora kuba yarahaye inkunga cyangwa se inguzanyo igihugu cya Uganda zigera hafi kuri miliyari 5 z'amadolari nubwo bavuga ko ayo mafaranga yamaze gutangwa atazagirwaho ingaruka ese ayo Uganda yateganyaga kubona muri banki y'isi nk'inguzanyo nta ngaruka bizagira ku iterambere ry'igihugu.
Iyo urebye nabonye n'abadepite ndetse na leta muri rusange yavugaga iti niba baduhagarikiye izi mfashanyo cyane cyane ntabwo ari imfashanyo n'inguzanyo leta izishyura ni ukuvuga ngo leta igomba nayo gushaka uburyo yavuga ati reka rero dushake ibyatumaga bitwara amafaranga dufite ibyo bintu tubigabanya nta bintu byakoraga nko gutwara amamodoka ugasanga ngo bafite amamodoka menshi cyane ibikoresho ni ukuvuga ko bagomba kugabanya ugusohora amafaranga ya leta bakuziba icyuho cy'izo nguzanyo kubona ubundi inguzanyo bazishyuraga ariko ikindi ni uko ubu ngubu bagomba no kureba ahandi baguza inguzanyo kubera n'ubundi izi nguzanyo za banki y'isi yose burya edi ziba zifite icyo bita impamvu barakubwira bati dukeneye iki ntukore ibi ngibi ntukore ibi ndetse bigira wese n'ibyo ngibi y'aya mategeko bazanye hari icyo bita bo ibyo badashaka reka ngwe nk'urugero hari ubwo bavuga bati kugira ngo tuguteze imbere urabona no muri Kenya uretse itegeko ariko muri Kenya bafite ikibazo cy'uko bagabanyije amafaranga leta ishyira muri social services cyangwa mu bikorwa by'abaturage kugira ngo ibiciro bijye hasi wabageze ubundi imyigaragambyo opposition mu gukora barayiroding bavuga bati ibigori ubufu n'ibyo kurya byaruriye impamvu nuko Banki Mondiale yababwiye ati kugira ngo tubafashe mugomba kugabanya amafaranga mwebwe nka leta mushyiramo kugira ngo abanye ibiciro nge nkumva rero leta iyo nigerageza kureba ko itunganya amafaranga basohora bakoresha nayo biba by the way ugiye kureba usanga mu bihugu bya Afurika amafaranga menshi cyane aranyerezwa akajya mu bikorwa by'abantu ku giti cyabo aho kujya mu bikorwa by'iterambere by'abaturage
ariko banki y'isi nanone ikavuga ko kugira ngo ishobore kurandura ubukene ku isi iyo ntego idashobora kuyigeraho hari abagihezwa muri sosiyete abo ivuga ko bahezwa muri Uganda n'abo baryamana bahuje igitsina
urabona Edi abanyaburayi n'abanyamerika bafite imyumvire yabo n'imico yabo hari ibyo rero byo bintu bo babyita uburenganzira bwa muntu ugasanga rero muri Afurika ibyo bintu byo iyo mico ntabwo ari uburenganzira bwa muntu ikibazo rero nuko abanyaburayi n'abanyamerika imyumvire yabo imico yabo bumva ko iyo mico ari uburenganzira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibyo bintu rero bigomba kujya muri Afurika nge ndumva bagombye gutandukanya uburenganzira bwa muntu n'umuco umuco rero ntabwo uburenganzira kangwe nk'urugero kuvuga ngo umuntu yambaye imyenda isa gutya nimutamu nujya nko mu bihugu by'Abarabu uzasanga iyo mico ntabwo ugomba kwambara imyenda idapfutse umubiri wawe wose ariko ntabwo barajya mu bura muri Katari urabonye neje ubundi mu mpira coupe mondiali wabonaga hari imyambarire hari uko bajya muri Arabia Saudite hari nuko bakorana n'ibihugu by'Abarabu hari imico y'Abarabu abubona abanyaburayi n'abanyamerika batajya bahakanya kubera ko uwo muco wabo ntabwo ushobora gukora niyo ari abayobozi ubwabo usanga bambaye ibitambaro yari abadamu bagiye muri mu bihugu bya Arabia Saudite bagiye gukora n'abayobozi umwami wa Saudi Arabia Saudite aripfuka ku mutwe kubera iki kubera ko uwo muco ntabwo ari umuco basangiye n'abandi bantu kandi bagomba kuba
ariko mwine hari abashobora kuvuga ko impamvu ibihugu nka Arabia Saudite mirazuzu umwe z'Abarabu n'ibindi aya masosiyete cyangwa se ibi bihugu bitagira icyo bivugaho nuko ari ibihugu bikize ku Banyafurika rero kubera ari ibihugu bikennye biba bikeneye izo nkunga biba bikeneye izo nguzanyo niyo mpamvu n'ibi bihugu bikoresha izo nguzanyo kugira ngo bishyireho n'ibyo bintu bise condition kugira ngo izo nguzanyo bizibone mu gihe Afurika itari ibohora mu bijyanye n'ubukungu ibyo bizakomeza kubaho
ubikomojeho edi urumva rero ikibazo ntabwo ari uko ari umuco nta ndwa rwengezera uburenganzira bwakirema muntu iyo buza kuba ari uburenganzira bwakirema muntu n'ubundi bari kubivuga ati Arabia Saudite ntituryemera ariko kuki se iyo bagiye muri Arabia Saudite nkaho uvuze muri Emirat cyangwa Katari bagomba kubahiriza bakipfuka so bagomba gutandukanya uburenganzira kuko nicyo bavuga uburenganzira bwa muntu no gutandukanya amafaranga y'iterambere kuko iterambere y'iterambere ugiye kuko nukubaka umuhanda nukubaka amavuriro nukubaka n'ibindi bikorwa by'iterambere ibyo bintu rero nk'amashanyarazi areba abantu bose areba igihugu batandukanye rero umuco icyakabiri amini kintu kinakomeye cyane burya edi nuko iyo babivuga batyo ntabwo bareba politike y'igihugu kuko leta zimwe zihirima kubera iki zihirima kubera ko abaturage ubwabo ntabwo biyumvamo ibyo bintu abazungu n'abandi barimo kuzana ari nayo mpamvu ubona ibibazo biri muri West Africa ubu ngubu ntabwo biterwa n'ibyo bintu aho biterwa n'uko bashaka kwimpoza imico yabo itagendanya n'imico y'Abanyafurika n'ubuyobozi bikanaviramo izo leta turi mu kuvuga ubu ngubu zihirima
turabigarukaho mu kanya tureba uruhare rw'amahanga muri ibyo bihugu cyane cyane uburyo babifatanya n'inkunga baha ibihugu bitandukanye ariko twatumiye abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kugira ngo nabo bagire icyo bavuga kuri iyi nsanganyamatsiko kandi dufite benshi cyane ndaza kubasaba kubaza mu masegonda make cyane hanyuma n'umutumirwa wacu akajya afata umwanya muto ya kugira ngo abasubize reka duhere kuri Tuishime Jean Baptiste wirweneza
mireneza kuri ya Amerika
uri hehe
Kigali mu Rwanda
ikibazo cyangwa igitekerezo cya
ni igitekerezo nashaka kuvuga urabona buriya banki y'isi urabona buriya bira bihugu bya Aziya Uburayi na Amerika ni ibihugu bifite imico itandukanye n'iy'Abanyafurika donke kuvuga ngo muri Afurika habeho kujya baryamana bahuje ibitsina kugira ngo baduhereze izo nkunga zabo bari bakwiriye kuzigumana kubera ko twebwe umuco wacu umuco w'Abanyafurika ntabwo twemerera kuryamana duhuje ibitsina cyo ni kimwe kuba Museveni yavuze ati rwose twebwe izo nkunga ziramutse zitanabonetse ariko hari aho twakwigeza ibyo yababwiye mbona ari ukuri ahubwo bo bakwiriye gushaka ubundi buryo bajya bakoresha niba nakoresha propaganda zabo bakajya bashaka ubundi buryo bazinyuzamo ariko batanyujije muri izo kategori zo kuvuga ngo abantu bajye baryama bahuje ibitsina ngo abantu gushyigikira ibyo bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo babone izo mfashanyo
urakoze cyane Tuishime reka dufate na Jean Claude Wirweneza
muri
hehe
turavugana ndi mu gihugu cya Kenya mu ntara ya Turukana
ni amahoro
tutashima cyane uhoraho.
Ikibazo cyawe
kuvuga kuri ibyo bijyanye n'ibihano uriko urafatirwa n'igihugu cy'Uganda ibijyanye n'icyo cyo kuvuga ko ibitsina bisangiye bidashobora kuryamana kuri twebwe turashima ku ngingo yobora Museveni yashoboye gufata bagitwamiriza ayo mategeko aremereye kuko twebwe imico n'imigenzo ya Afurika ntabwo ijya isa n'iyabo bazungu kandi mbese nk'uko muri Afurika ibihugu bimwe bimwe tuzatwara amaze kuyifukira kuko amaze rero kuyifukira asetse dutegerezwa natwe kuyidegereza kuko uburenganzira bwa muntu bwamaburiho icyo kuko abantu basangiye ibitsina kuryamana tuzanaga mu Afurika umenga nta kamaro byaba bifite rero ndabona ko izo mfashanyo bashobora kuziduha ari uko ubwo buryo bubayeho bahora bazigumya muri Afurika tukifasha uko tubishoboye.
Urakoze cyane Jean Claude muri Turukana Majyaruguru ya Kenya. Reka dufate na Steve Nsabiyumva wiriwe neza. Uri hehe?
Ndi Uganda.
Ikibazo cyawe?
Akabazo kanjye n'akabazo kagufiya cyane. Mbega iba nk'isi yose iyo igira inyungu iyihe mu gihe abantu abajyamanye bahuje ibitsina?
Subiramo ikibazo cyawe.
Iba nk'isi yose igira akunguka kahe mu gihe abantu bajyamanye bahuje ibitsina?
Urakoze cyane, ndagushimiye.
Kabiri
byari byiza tubafite kugira ngo basubize icyo kibazo cyawe, ariko ntacyo ndaza kubaza umutumirwa kugira ngo agire icyo akivuga. Ka kabiri wihuta.
Kabiri mbega nta banki y'Abanyafurika ihari kugira ishobore gukemura ibyo bibazo byahora bikemurwa n'ibanki y'isi yose?
Urakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika. Bwana Mwine, byinshi ni ibitekerezo, harimo n'utubazo tumwe na tumwe. Wagirageza ukaduhina mu magambo make cyane, niba hari icyo wibagiwe ndaza kukikwibutsa.
Urakoze Edi, ngira ngo nk'uko ubivuze byinshi byari kutunganira, ariko irebye bose bari ku kintu kimwe, umuco n'idini. Buriya Abanyafurika dufite idini yacu, umuco wacu, ntago rero bitwemerera, indangagaciro ntabwo bitwemerera uhuza ibitsina. Ikindi yabajije ngo banki y'isi yose yungukira hehe n'abantu baryamana bahuje ibitsina? Mu by'ukuri nicyo kibazo, kuko banki y'isi yose ireba iterambere, ariko problem dufite ubu muri banki y'isi yose burya abashoramari bayo cyo twakwita abatera inkunga ibanki ni abanyabongereza n'abanyamerika n'abayapani bakiramo amafaranga menshi cyane, ari no bafitemo shares cyangwa imigabane myinshi. Abo bantu bose bategekwa n'ibihugu tumaze kuvuga. Ni ukuvuga iki? Izi banki abayobozi bayo bagendera ku mabwiriza y'ibihugu, ari nabo bafata ibyemezo byo kuvuga ngo abahuje ibitsina n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Kandi ikindi nuko ikindi umuntu yakwibutsa nuko ibi bihugu byamaze kugabana ibyo bigo. Umunyamerika agomba kuyobora banki y'isi, hanyuma umunyaburayi akayobora cya kigo cy'imari mpuzamahanga FM,
aricyo bita International Monetary Fund. Ibivuga nibyo Edi, kandi abo bose bashyigikiye abantu bahuza ibitsina. So urumva amabwiriza yose ya banki y'isi yose agendera ku policies cyangwa ku bikorwa by'abayobozi b'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Ngira ngo icyaka ari nicyo twajya ngo avuga, ariko se banki ya Afurika yo ikora iki? Kuki idashobora kuzira icyo cyuho? Umuntu yavuga ko banki ya Afurika n'ubundi ifasha ibihugu mu iterambere, ariko amafaranga yabo ntabwo ahagije. Kandi ibyo twanamubutsa ko na banki ya Afurika ingiyi iterwa inkunga na banki mondiali, hano usanga hanini nayo ibona amabwiriza ava kuri International Monetary Fund na banki y'isi yose. Niko umuntu yabivuga, ariko mu by'ukuri banki Afurika irafasha rwose kuri iterambere mu bihugu bya Afurika.
Ikindi muntu yakongeraho, sinzi niba wakirambura, ariko niyi banki nyafurika itsura amajyambere, abitwa ko ari abanyamigabane bayo banini n'abanyamahanga. Ibihugu bya Afurika bifite imigabane mike cyane muri iyo banki kurusha ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ku buryo no gufata ibyemezo ahanini bifatwa n'ibyo bihugu bifite imigabane myinshi, kuko burya umushoramari umunyamigabane niwe ufite ijambo kurusha umunyamuryango.
ya nibyo edi nibyo n'umuntu nari nkomojeho uvuga ni banke ya Afrika itsura majyambere mu byukuri ifasha Afrika mu mishinga n'iyindi ariko nk'uko maze kubivuga nuko abashora mari bayo ntabwo ari abanyafrika aribo bashyiramo amafaranga menshi abashyiramo amafaranga menshi cyane n'abantu n'ubundi nubwo bataraba abanyamerika cyangwa abongereza ariko bafite icyo bita influence kuri abo bantu ku buryo babwira bati nimudakora gutya tuzabafatira nangwe ibyemezo kuko abanyamerika buryo bafata ibyemezo ntabwo ushobora gucuruza muri Argentine ntabwo ushobora gucuruza muri Aziya usanga Amerika n'ubwongereza bakugezaho icyo bita sanctions cyangwa abanyaburayi mu by'ukuri ntabwo ushobora gucuruza ukumva rero na banki iyi ngiyi ya Afurika hari aho amaboko yayo afunze kubera ibyo bihugu tumaze kuvuga y'ibihanganye
ariko nanone mwine hari abantu benshi bakomoje ku kijyanye n'umuco imyemerere y'abanyafrika ubwisanzure ariko nanone hari n'abavuga ubwo bwisanzure nanone bureba abo ngabo bafite cyangwa se baryama n'abahuje ibitsina ababivuga uko bo urababwira iki
ni nacyo kibazo abantu bita double standards double standards mu kinyarwanda ushinzwe ko umuntu yabishinira mu kinyarwanda
indimi ebyiri kugira indimi ebyiri
indimi ebyiri kuko buriya ntabwo icyo kibazo cya human rights in fact iyo baza kureba na Dwight Dorome z'ibindi human rights bavugaga bakavuga uburenganzira bw'ikintu umuntu mu zindi ni nabyo bamwe abayobozi bavugaga aba opposition ari nabo bashyigikiye ingiyi iri tegeko ry'abahuza ibitsina mu Bugande usanga baravuga bati ese aba bantu bagiye kureba bareba uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri mu buhuza ibitsina kuko bo ibihuza bitsina ntabwo bita uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuko abanyafrika abenshi kubera umuco n'amadini tumaze kuvurwa usanga bavuga bati ubuhuza ibitsina ntabwo ari uburenganzira ahubwo ni deviation rero niho kuva ku murongo ni nk'uburwayi kuko ubona abantu banyamweru nicyo banavuga ukumva rero hari ikibazo ntabwo nanubu gisobanukiwe warabonye n'idini Anglikani chachi ifite ikibazo cyuko Anglikani chachi yacite mu bice icyo nacyo ni ikindi kibazo kiri mureba mu idini so nkumva rero ni ikibazo gikomeye cyane kirebana n'abo bantu bashaka kuzana promosiyo yo guhuza ibitsina muri Afurika bizabagora cyane
radio ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite abandi bakunze ijwi rya Amerika Gashumba Emmanuel wirwe neza
ijwi rya Amerika
yego uri hehe
ndi hano Masaka muri Uganda
na mahoro
cyane turi kumwe
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye yenda vuga ni turaza gukomera turaza kwihangana perezida nkuko yaduciriyemo ariko twebwe ntabwo turi bubyemere niba batwino amafaranga yabo nibarorere turaza gukoresha yacu makeya turaza kwiteza imbere ariko ntabwo turi bwemere imico yabo kunyizana
urakoze cyane Gashumba reka dufate na Idrissa Bakungu wirwe
neza idegwema munyamakuru
yego uri hehe
mere ari Kigali mu Rwanda
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ni byiyumviro nyine ni ukuvuga ngo ngiye imbere na mbere mbanje gushimira nyakubaha Perezida Museveni ku byemezo nyine yafashe bigaragarire n'abandi banyafurika nyine bahora nyine bajya gusabiriza hirya no hino ku isi mu banyamahanga nyine ni ukuvuga ngo twebwe abanyafurika nyine ndabisabira ko twakwishyira hamwe tukajya duhana ibitekerezo mu mico yacu ya kinyafurika tukabana kinyafurika tugakundana kinyafurika tukagira ifaranga ryacu kinyafurika turi makeya ndavuga ngo tutirinze muri tutirize kurebera kubya abanyamahanga bari abazungu bari bahora batuzanira inaha ni ukuvuga ngo abanyafurika duhagurukire hamwe twese hamwe yaba umubyeyi yaba umusore cyangwa umusaza cyangwa umukecuru ahaguruke turwanye biriya bitekerezo by'abazungu kubera biba byiye cyane urubyiruko rwacu ni ukuvuga ngo icya mbere tugomba gukora ni ireme ry'uburezi kubera ngo abana mu ishuri nyine bajya kwiga hanze inananenga abayobozi bacu bajya aho kujya bateze Afurika yacu mu burezi bakohereza abana bacu hanze kwiga kuko nibo bafite ubushobozi naho noneho kujya kwigayo bakigayo ingeso mbi kandi iyo bagarutse muri Afurika nyine nta musoro bashobora gutanga kuri Afurika kubera nyine baba barangiritse baranyweza droge nyine urebye njye birambabaza cyane kubera iyo mbibonye ni ukuvuga ngo duhaguruka twega abanyafurika nta kiri nabisabira
urakoze
nabashima nabandi ba president nyine bakomereza aho ngaho bashibishire hamwe tugwanye abanyamahanga batuzanira ibidakoreka muri Afrika.
Urakoze cyane Idrissa. Kuri telefone reka dufate na Christophe Ndayizeye. Wiriwe
niriwe neza?
Yego, uri hehe?
Ndi i Nairobi muri Kenya.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Jewe igitekerezo mfise nasomye ijya nkuru ndayibona mbona yuko abazungu ari ukuntu batwifatiye bashaka kutugira injiji. Muri make hajya ubwigenge bw'igihugu bwamara ubw'igihugu. Ntabwo igihugu kibwirizwa kugendera ku mabwirizwa y'ikindi gihugu baduhifatishije kumva z'ubutunzi bwabo burenze ubundi mu ubutunzi bwa mbere no kugira mu mutwe abanyafrika no kugira ibyiyumviro biri hamwe bikomeye tukubaka ikintu kimwe tugakora na kare. Afrika yacu iratunze, irimo ubutare, irimo za peteroli. Urumva hamwe abanyafrika twoja hamwe tugakora igiteza imbere Afrika yacu. Aba bazungu bafata ingingo bishakiye ku bihugu byacu boturura.
Urakoze cyane.
Dushimiye rero President Museveni ku ngingo yafashe nk'umushinga ntahe w'ijunja n'ijambo agahagarara ku kintu kimwe akanga izo mfashanyo zabo kugira tugumane umuco wa Kinyafrika.
Urakoze cyane Christopher mu gihugu cya Kenya kuri ibyo bitekerezo byawe. Bwana Mwine, byinshi ni ibitekerezo, cyane cyane ubona ko abantu benshi basa nk'aho barimo kunenga iki cyemezo cya banki y'isi ndetse bashyigikiye uburyo Perezida Yoweri Museveni wa Uganda arimo kubyitwaramo, ariko benshi barimo baragaruka ku kijyanye no gushyira hamwe kw'abanyafurika kugira ngo bigobotere cyangwa se bave muri ibyo bibazo amahanga cyangwa se uburengerazuba bw'isi bugerageza kuzana mu bihugu bya Afurika. Umuntu yakwibaza iyo abategetsi b'abanyafurika nka banki y'isi ivuga ko ibyo Uganda yakoze binyuranye n'indangagaciro za banki y'isi, kandi iyo barimo gusinya ayo masezerano ajyanye n'inkunga cyangwa se imyenda barimo kwaka muri banki y'isi, ibi bintu biba byanditse, icyo gihe abasinya ibyo bintu ntabwo baba babisomye neza?
Urakoze Edi, baba babisomye ariko nirango ni naho rira burya banki y'isi yose nta nubwo nayirenganya burya irakoreshwa n'abafite policies zabo n'ibyo bashaka gukora muri Afurika. Ariko icyo umuntu yareba cyane cyane ni ikintu twise Museveni nyango yakoresheje ijambo cyo bita mu Cyongereza insufferable, ni ukuba nk'ikintu ni deficit, hari ikintu kiba kibura. Aba bazungu uretse politike baba bafite ariko bafite niko no gushaka gufata hari umugabo bitangira ngo ndayizeye n'ubivuze nonaha avuga ati ntabwo bumva ko ibihugu bigira ubwigenge sovereign state. Ikibazo rero kinahari kinakomeye Edi, nuko usa naho bashaka kwanda mayininga cyangwa gukuramo kugabanya imbaraga z'inzego, kuko nk'iri tegeko ntabwo ari decree law, ntabwo ari itegeko ryashyizweho na perezida, no, ni itegeko ryashyizweho n'abantu twita intumwa za rubanda aricyo twita demokarasi. None se iyo muri demokarasi abantu bemera ko ari uburenganzira butangwa n'abaturage, iri tegeko rero ryatuwe n'abaturage, kuki bo bumva ko bagomba kuvanga iterambere bakarivanga n'icyo bo bise uburenganzira bwa muntu batitaye ku ndangagaciro z'ibyo bihugu bashyiramo ayo mafaranga yabo? Njye nkumva rero ikibazo gihari ni uko aba bantu Banki Mondiali n'abayikoresha ntabwo bagerageje kureba no gutandukanya, ariko nizo policies bakora ntabwo yadutangaza, ni nabyo usanga bakora muri tumaze kuvuga mu kanya muri West Africa, so bafite inyungu zabo batambuta zihabanye n'inyungu z'abirabura, bizakomeza gutyo kugeza igihe wenda abirabura nabo bazabona amafaranga yabo nkuko tumaze kubivuga abanyabura abarabu bafite amafaranga yabo ntabwo bakigendera ku mabwiriza yabo bazungu ariyo bahatse is bank mondiali na IFM.
Ibyo ni nabyo Perezida Museveni yavuze ko bazagerageza gushakira ahandi ayo mafaranga bakabaye bakura muri banki y'isi, ndetse anavuga ko bazatangira kubyaza umusaruro ibikomoka muri peteroli Uganda irimo kugerageza gucukura mu mwaka w'2025. Aho handi ni hehe?
Urabona aho leta za Afrika n'izindi leta n'abantu ba izikize zigomba kureba bije yazo amafaranga yiba bije izabo amafaranga aturuka hehe. Iyo rero ubugande bugiye gucukura amavuta rufite peteroli urungubu ni ukuvuga ko nibatangira gucukura amavuta amafaranga bashobora kuyabona, ariko n'amafaranga ubwabo bakoresha bagomba kureba ko hari ibyo bagabanya nire bitari ngombwa kandi na corruption. Muri Afrika edi ikintu kizonze Afrika si ikindi, usanga amafaranga menshi atakarizwa muri ruswa n'ibintu bitagendanye n'iterambere ry'abaturage. Nge nkumva rero aho hantu bavuga ngo ni hehe, ndukureba ko muri aya mavuta bari afite kofi bafite n'ikawa n'ibindi bintu. Museveni uvuze mu kanya avuga ko bamaze kureba na uranium barayifite, uwakanavuga ati uranium aho kwicuza mu raw materials cyangwa ibintu byacu twacuruzaga tutabyongeyeho additional value, ntacyo twongeyeho tugabanye icyo kintu tubicuruze natwe hari icyo twongeyeho bizatuma ayo mafaranga yiyongera. Njye mwumva Afrika icya mbere ni igabanye amafaranga yibwa, igabanye ibintu by'ibikoresho bitari ngombwa. Ibyo bintu bizatuma ya mafaranga y'inguzanyo babaha wenda aziba icyo cyuho cyayo mafaranga babahaga.
Ariko mu gihe gito umuturage niwe uhahombera.
Nibyo Edi, ariko icyiza reka nkubwire, iyo ufite umuryango wawe mukumvikana ko amafaranga yabuze mushobora kuburara cyangwa mukarya ibyo mubonye. Icyiza muri leta izingi za Afrika zose abaturage cyangwa bazira kumva abantu batanga ibitekerezo bati nta n'umuntu n'umwe je nta n'umuntu n'umva cyangwa nawe ubyumbiye n'abaturage aho batarabagande bashyigikiye itegeko ya Museveni. Nibwo bwa mbere aho perezida ashyira itegeko iryo tegeko abantu bose bakaryemera bakarikomera amashyi.
Radio Ijwi rya Amerika, ikadufata abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Charles wirwe neza.
Amahoro cyane ndabumva.
Yego, uri hehe?
Ndi Zambia.
Zambia?
Yes.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Yegi, ikibazo cyanjye nari mfise ni ikibazo cyo kuvuga ati bavuga ko Uganda yikukiye yarabonye independence. Ririya deni ryo muri Banki Mondiale ko ryategeko ryasinywe ego perezida yari ishyize ku mukono, ariko ryatowe n'abashingamateka ritorwa n'abakenguzamateka perezida bugemeze, kandi bariya bashingamateka nabo bakaba bashyizweho na rubanda. Mbe muri icyo gihe ko Banki Mondiale ihise ifata ariya mafaranga yahori kurana ubu yahori iha Uganda n'imfashanyo zihagarika, muri icyo gihe wumva Uganda iri cyakoronizwa cyangwa ifi irasise independence. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, burya umuntu iyo aguhaye ingurane ubuzi kuzoyishyura. Mu bisanzwe n'ingurane ariya mafaranga rero Uburayi buduha buyaduha aveke kondisiyo y'ibyo bafisemo interesi ingurane. Nk'izi ngurane tugenda gutora mu mabanki ni ingurane zihishije ibindi bintu bobo baba babona twe tutabona rubanda, ari nacyo gituma ririya itegeko ryatwe tuvuga turafise independence, turafise ubwigenge. Mugabo ririya deni kubera boba byagiti deni ariko rifise izindi ntumbero, si ntumbero z'ideni, ni ntumbero z'ibindi bintu binyegeje bidashobora kuboneka nk'akarorero nk'amabuye y'agaciro. Abahazi ziriya ngurane kugira bobo ba profit ari amabuye y'agaciro bari muri biriya bihugu. Mu bisanzwe si deni kereke nk'amadeni dutora kubera ushishoze nta kuntu ili ategeko jembo nako bariko barahonyanga umuco nyafrika umuco wa Uganda kubera mu mico yacu nta ibintu byo guhuza ibitsina muri Afrika biri hake.
Urakoze cyane Charles mu gihugu cya Zambia. Bwana Mwine.
Yes. Eddie, umugabo ngira ngo uramwumvise uri muri Zambia yabaje ati se Ubugande ntabwo bwikutiye ntabwo ifite independence. Yes, ariko urebye muri Afrika independence kubera ko nta economic independence nta bwikukwikukira udafite amafaranga bajya rero kubona izunguzanyo ku iterambere kugira ngo kuko aya mafaranga ntabwo abafite iterambere nk'imihanda myiza amashuri n'ibindi. Ariko ngira ngo harakanavuze n'ubundi ati aya madeni nubwo ari amadeni abafite ibindi byinshi inyuma kandi koko nibyo kugira urebe n'amadeni aya ngaya buriya World Bank imaze kuko aya mafaranga inagutegeka n'umuntu uzakorana nawe n'umuntu uzubaka uwo muhanda baba bafite risiki yabo azubaka imihanda ni ukuvuga ko uwo muntu baba bamuzi babagiki ni ukuvuga ko nawe baguha amafaranga ntushobore kuzana uwo muntu ntabwo amafaranga bayaguha. Ikindi bashobora n'ubwo gutegeka bati uwo muhanda bazakoraho icyo twita save n'ibindi cyangwa kureba uko bizagenda umuhanda uzanyura hehe ayo mafaranga menshi cyane sosiyete ziyatwara ahanini usanga ari izabo cyangwa ari izo bafitemo imigabane. So nkumva umugabo icyo yavugaga uwo muntu wo muri Zambia amafaranga y'amadeni uzasanga nka iba guhaye 30% agira mubi ajya mu bintu bitari iterambere ahubwo mu bintu bireba na ngo wakashopsi n'ibindi bintu byo ngibyo. So ni ikibazo gikomere cyane bihugu byo muri Afurika n'ibihugu byose byo biri mu nzira y'amajyambere. Nge nkumva solusiyo y'ibi bintu nuko ibihugu yatangira kumenya ukuntu bizigama amafaranga yabo uko ziyakoresha bakagabanya na corruption iri mu bihugu bya Afurika.
Hanyuma ikindi Mwine, muri iyi minsi ibyo byose umaze igihe ukurikirana politike ya Afurika, abategetsi ba Afurika uburyo barimo kwitwara cyane cyane kuri ibi bihugu bikize ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, muri iyi myaka mike ishize ubona ko Afrika ishaka kwihagararaho ibihugu nka Kenya ejo bundi Perezida William Ruto yavugaga ko bitakiri ngombwa ko bacuruza mu idolari, ukabona mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birirwa bamagana ibihugu nk'ubufaransa bamagana abanyamerika. Niki kirimo guhinduka kuri uyu mugabane wa Afrika?
Edi ntago yurebye ntago ibyo bintu ari bishyashya ibura by'iminsi za 60 abantu barabitangiye bakwame nkuruma Sekou Touré barabitangiye ba Patrice Lumumba barabitangiye babonye byamuviremo ba Gaddafi ba Sankara n'abandi benshi cyane abayobozi batangiye muri tukibona ubwigenge nabo barabikoze ariko ntabwo byabahiriye barabarwanyije byavuye murabizi. Ahaza rero zo twitaga kudeta turaziza 70 1970s haje kudeta kandi kudeta burya bari ba puppets abantu bavuga ngo izo kudeta abantu bazikoraga babaga abantu bashyizweho n'abo bantu tumaze kuvuga aribo bayobora za Banki Mondiali n'ibindi. So ubu ngubu ikintu kirimo kuza ni ikihe? Ni cya kindi urimo kuvuga ati hari ibihugu bivaho nka Kenya wumvise rutejo bundi avuga ati idorari yesi buriya muri politiki abantu bavuga ibintu kugira ngo bashyushye imitwe y'abandi cyangwa akanabyumvamo rwose akaba na politiki nziza ariko ikibazo kiri ngo kugira ngo hari udashobora kurwanya aba bantu bakoze muri doctrine yabo nabo bashobora kurwanya. So ngiye nkumva ikirimo guhinduka nuko hari abayobozi bamwe babona bati koko idorari nkatwe yagombye kutajya muri BRICS kuko njya gufata amadorari nkagura ibishyimbo mu Rwanda n'ubugero kuko ifata amadorari nkajya kugura amavuta muri Iraka kwai ibyo byose rero barabivuga kandi na byiza ariko kugira ngo bigereho ntabwo byoroshye kuko abantu bashinze system yabo kugira ngo uyirwanye ni iyindi ntambara nabo barakurwanya ni ukuvuga ko umuntu ugiye kuyijyamo agomba kuba yikomeje kuko kugira ngo kigireho n'indi ntambara nk'izindi.
Uri yakoze cyane Bwana Frank Mwine, reka twongere tugaruke ku bakunzi b'ijwi rya Amerika. Niyo nkuru wirwe neza?
Wirwe neza.
Yego, uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda, ahazwi Nyamirambo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ni ikibazo nshaka kubaza. World Bank tuziko yitera inkunga hari ibikorwa byiyongera mu gihugu nko muri Uganda rwari byari bimaze gukorwa bitewe na banke y'isi ese ibyo ku Bugande babonye ko nta shingiro bifite cyangwa se bafite indi banke bagiye kujyana imikoranire kugira ngo ibyo banki y'isi yatrage inkunga kugira ngo bidasubira hasi nicyo kibazo turashaka kubaza.
Urakoze cyane Mukanya, ndaza gusaba Bwana Mwine agusubiza icyo kibazo. Hanyuma Joseph Nduwimana wirwe neza.
Wirwe.
Wauri he?
Cyondi Burundi n'ikibazo.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanje jewe nshimiye cyane Perezida wa Yoweri Museveni wa Uganda ku ngingo yafashe yo kwihagarara ko nk'umunyafurika aciye ubwenge. Ariko nkacangaruka nkagira amakenga mbese kubera iki abategetsi ba Afurika batogira kugira ngo badukure ko ubu bukoroni bw'abazungu badukangisha idolari koko gwiki kugira ngo Afurika zikuri twihaze ko dufise amabuye dufise amazi habuze iki kugira ngo umuntu w'umunyafurika yoye kuguma akangishwa n'ibihano by'abanyaburayi kimwe n'Amerika.
Urakoze cyane ndagushimiye. Reka dufate uwa nyuma Patrick wirwe neza.
Atwiriwe neza turaha mugabo.
Yego, uri hehe?
Jewe ndi mu Malawi.
Ndi Malawi. Isi yose ndumva uyu munsi tuyizengurutse. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo cyanje.
Yego.
Nta buzima bw'Afurika atari abazungu.
Uvuze?
Tabuzima bwo uko tobana ngo mu Afrika twafisa abazungu.
Yego.
Eh.
Nicyo kibazo cyacu. Nicyo gitekerezo cyacu.
Kubera urabona ubuzima buri muri Uganda n'ibi bihano bafatiye mu Uganda. Nje nkabona ngani kibazo gikomeye cyane. Urebe. Ndi burayi. Ikibazo kinini cyane. Ukare baba prezida bose ba Afrika ntamufi n'umwe barishaye ngo biganire biriya bibazo zaba ari abasore ariko kugufira hari ya muri Libya nta muti anyaga zirabura.
Urakoze cyane Patrick kuri ibyo bitekerezo byawe. Bwana Mwine, mu magambo make cyane kuri ibyo bibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ariko hari umwe wavuze ati Afrika iracyakoranijwe, akibaza ikibuze kugira ngo Afrika yihaze. Hanyuma n'uyu Patrick wavuze kubijyanye nuko ngo nta buzima ku mugabane wa Afrika, niyo mpamvu bugiye Afrika igomba gukorana n'abazungu.
Ya reka dutangire n'icyo ngicyo, reka tutangire kuri icyo ngicyo ati nta buzima bushobora kubaho dufite abazungu. Ariko iki ni ukwiyeshya. Hari urebye za 60 hari ibihugu rwose nka Tanzania burya yaje guhindura polisi zayo muri za 80 ubwo Nyerere yahinduraga icyo bitaga chama cya ujamaa, nubwo itakoraga neza ariko buriya Tanzania ifite icyo bita stability muri politike. Na n'ubu muri Tanzania urebye ururimi rumwe kugira ngo umuntu avuge ngo jyewe nkomoka angaha ngo jyewe ndumu wahehe. No, Tanzania ubona bunze ubumwe, United Republic of Tanzania. Ari abazanzibari usanga ari abantu bamwe, ariko ari n'ibihugu n'ubundi. Ahubwo jyewe icyo mbona ahangaha, ibihugu byakunze kugendera cyane ku bazungu buri kintu cyose byagendaga bishyirima, ari nabyo bihugu ubona nk'Ubugande za 70 n'ubundi, habaye za kudeta ubote bamukura kudeta hazaho Idi Amin araza n'abandi bagenda babikora gutya bagenda bavaho, reba za Zaire arizo Congo. So iyo urebye Afrika ishobora kwibeshaho, ikibazo gihari kinini cyane. Dufite abayobozi babi, abayobozi bo muri Afrika abenshi ntago navuga ngo bakorera abaturage bose, ahubwo usanga abenshi batashobora kumaneginga cyangwa gucunga neza imitungo ya rubanda. So hakoze icyo kintu wasanga abantu bakoze neza. Ikindi yavugaga ati hakorwa iki kugira ngo abantu kwihaza mu biribwa n'ikinyabwo, nacyo tugikomojeho. Ariko urebye ibyo nasankara nibyo yibazaga muri za 80 agifata ubutegetsi ari nabyo umusore yaje Ibrahim turabona bimushyacya ati kuki Afrika ikize aho igakomeza gukena ibintu byacu tubitwara hanze tuwe tujye kubona ariko hanini nawe Sankara yatangiye kwigira gutyongera bara mu rwanyize wabonye uko byamugendekeye ari nacyo gisubiza iki ngiki ngo ntago twabaho tudafite abazungu ariko nubundi abazungu iyo bihaye kuko nabona bamugambaniye bari abazungu bakoresheje igihugu nka Cote d'Ivoire ibintu barabizi neza bazi amategeko amine amateka ikindi rero Banki Mondiali yabazaga ati ese Banki Mondiali yabaga icy'abaganda ati Banki Mondiali abagande babonye imishinga yabo irangiye ese bazakuraho amafaranga yo gukora ibyo bintu nibyo nubundi birasubizanywa nibyo tumaze kuvuga imishinga ya Banki Mondi buri imishinga y'iterambere ntabwo irangira imihana ntirangira amashuri n'iki byose ariko rero abantu barebe n'urwego rwa politiki buriya Museveni yari ahantu aho twakwita between a hard rock and hard place and rock
ni nko kuba hagati y'ururimi
iyo hagati y'ururimi abaturage nko kubumvise bose bashyigikiye ko batagomba kujya Museveni ko bamushyigikiye ko agomba gusinyira itegeko ryamagana abahuza ibitsina akaba rero n'abazungu bavuga bati dukira iryo tegeko uri kureho yagombaga kureba uko yabaransinga ibyo bintu yewe ko nabonye yajyanye inyungu z'abaturage ariko urebye ko iryo tegeko rinameze rivuga ko abazahanwa ni abantu bakora icyo bita poromosiyo y'abahuza ibitsina poromosiyo mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo
kwamamaza
yes ugasanga rero na waf ari ukuntu abikina ariko icyo navuga ni uko afite abaturage ku ruhande rwe
urakoze cyane bwana Frank Mwine ni umunyamategeko uri mu gihugu cy'Ubwongereza akaba akurikiranira hafi politike zo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari hari n'abandi bakunze ibijwi rya Amerika bagiye batwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu badusaba ko hari ibyo twabasomera kugira ngo bwana Mwine abisubize hari uyu wagize ati muze gusoma ubutumwa ngende mu Rwanda icyo navuga nuko abanyafrika tugomba kumenya kubaho ntawe duteza amaboko icyo ngicyo bwana Mwine ndibaza ko twagigarutse ariko wagira icyo kivugaho
yes twakivuzeho rwose uyu nguye njyango ya yatunganiraga n'ibyo twavuze ati abanyafrika bagombe barebe ko bagomba gucunga imitungo yabo kuko nibyo twavugaga mukanya mu gihe abanyafrika bafite imitungo barayifite imitungo ariko ikoreshwa nabi nibite ku baturage ngira ngo iyo narebye Banki Mondiali cyangwa banki isi yose abayobozi barebye neza ko bacunga imitungo yabo ntibayinyereze ntibakore ntaguri amamodoka henze ntibatware bubaka amavuriro aho gutwara abana babo n'abantu b'abavandimwe babo mu mahanga kwivuza ibyo bintu bashoboye kubikora wasanga Afrika koko ibonye ubwigenge kandi ntikenere cyane izi nkunga za Banki Mondiali
wari uvuze kuri icyo kijyanye n'abayobozi ba Afrika bajyana imiryango yabo haba mu mavuriro cyangwa se no kwigara umukunzi w'ijwi rya Amerika yakivuzeho gatoya agira ati abo bayobozi barimo gufata ibi byemezo cyane cyane abanyafrika nibo bohereza abana babo muri ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bakagenda bakigayo bakamara igihe bakiga imico yabo bakaba ari bo bagarura iyo mico bakayizana mu gihugu cya Uganda ni nka bya bindi wavugaga indime byiri
yes edi mu byukuri urebe cyane cyane bakunda kureba ko abantu bavuye hano iwabo bagenda bagasubirayo bakariyo mico bakabigisha kurisha ibiko nibyo burya muri za 60 mugabo bitaka kamuzi banda wari wa malari yaravuze ati baratwigisha kurisha ibiko n'amakanya kugira ngo imico yacu iri ni yose twa ibyo twakoresha mu kuri atigibagirwe ariko ugasanga mu byukuri hanini niba wowe udashobora gutwara umwana wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umuvandimwe wawe kwivuriza mwivurire muri icyo gihugu kututazana uwo muganga ukamushyira ngo muri icyo gihugu cyawe cyangwa ukamwigisha kuko abanyafrika niba bakugisha ubuganga kuko bagafite abaganga benshi cyane b'abanyafrika bari mu Burayi bari muri Amerika ushyizeho uburyo bwo kubishyura neza bakarya neza bakabaho neza abo baganga bose nabo maze kwigisha baguma muri icyo gihugu cyawe kibagihanze
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite Siriro Muvunyi wirwe neza.
Murawo neza.
Yego uri hehe?
Ndi mu Rwanda ikayonza.
Ikibazo cyawe.
Ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igitekerezo, ntabwo ndi kure ibitekerezo bagenzi banjye bagiye batanga. Muri rusange umuntu kuba gufasha agutera inkunga ntabwo bivuze ko agomba gutanga amategeko mu rugo rwawe. Ufite urugo rwawe uko rugenga nk'umugabo mu rugo. Ntabwo rero nanone Museveni yavuga ngo ngwenga ubwo mwanze ko ubwo mumpagarikiye iyo nkunga mwampaga nk'abanki y'isi nisubiye ku cyemezo nafashe. Kuba akomeye ku cyemezo yafashe ni icyemezo kigaragaza umuntu w'umugabo. Rero iyo inzira zimwe zanze niba inkunga za banki y'isi zanze aja kuba yaca mu zindi nzira ariko agahagara ku ijambo rye nyine nk'umuntu w'umugabo. Murakoze cyane.
Urakoze cyane. Icyo cyari igitekerezo. Bwana Mwine Harundi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati ikibazo ni Museveni umaze imyaka hafi 40 ku butegetsi akaba cyaka inguzanyo hanze kandi igihugu cye gifite peteroli, zahabu n'ibindi.
Aho ngaho Edi ntabwo yaba ari fair kuko peteroli niyo bakivumbura nta n'ubwira ava mu butaka kugira ngo icuruzwe. Ntabwo barayicuruza bacyari mu procedure n'iki byose. Gusa njye ntabwo njya muri ibyo ngibyo byo ko atinze ku butegetsi kuko hari abo yureba ibihugu bya Katari ukabona ibihugu bya Arabia Saudite bitera imbere ariko abategetsi bagumaho bigatera imbere. Njye ndumva ahubwo icyo bagomba gukosora ni imicungire y'umutungo, iyo mitungo bakayicunga neza ikagera ku baturage, ikagera ku bikoresho by'abaturage, amavuriro, amazi meza, imihanda n'amashuri. Ibyo bintu ntabwo nubwo bamaze imyaka ijana nta muturage wako. Kuba ntabwo ndabona umuntu wigaragamye muri Arabia Saudite, iyo mbaye muri Kuwait, mbaye muri Qatari, iyo urebye ukubuka imihanda, nta muturage Edi uvuga uko pfura n'ijambo kubera ko umutegetsi atinze ku butegetsi.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Shizimana wirwe neza.
Wirwe cyane.
Ego uri hehe?
Ndiwe ndi mu Kampala muri Uganda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndiwe icyo mbona ibyo bihano Amerika yo gushaka kuba yo gufatira Uganda kubera yashyizeho n'iya tegeko. Mbona ko bari kuyitandaniza kubera ko buri gihugu cyose gifite ikintu cyitunganije. Kandi naho yifatira ibihano nibyo imyaka 40 hafi 40 n'amajyi ku butegetsi nawe aramajyi kubona aho ashobora kuba yo kuri igihugu cyiwe kandi akagisana n'ahandi ashobora kuba yo ku isuzi. Jyewe mbona naho yifatira ibihano ntikizobuza ko igihugu cyose kuguma gitera imbere kubera ko imigambi yaramaze kuyishyira imbere ni ngombwa ryo kuguma gitera imbere kuguma gitera imbere nk'uko yabyiyumviriza.
Urakoze.
Jyewe mbona iyo mfashanyo iba mu mamaso abanyafurika. Jyewe mbona naho yihoda ahanini nk'acubu biba bitwaye kera baragaruka bakifasha nk'abantu.
Urakoze cyane Hashizimana kuri ibyo bitekerezo byawe. Bwana Mwine Harundi watwandikira avuga ngo ubundi izi nguzanyo z'amahanga nizo zituma ibihugu byacu bikomeza gusuzugurwa. Akavuga ati akaba n'undi uvuga ati ese ko ari nguzanyo ari twebwe tuzishaka ubwo uhahombera ninde?
Yesi ariko urebye izi nguzanyo za Banki Mondiali ntabwo baziha Abanyafurika gusa, iyo urebye n'ibihugu byo muri Aziya, muri Amerika y'Amajyepfo nabo babona inkunga ya IMF. Aho n'ibihugu ubona bikize rwose, hano ubona IMF ibwira uti bari kubaha amafaranga nka za Ubugereki, hari ubu bagize ikibazo cy'amafaranga bashaka IMF bari intervena na Banki Mondiali. Nkumva ko gusa kugira ngo Abanyafurika bihaze, uretse ko biri kuzere nk'ukwezi, bihaze muri bije mu ngengo y'imari birebana n'iterambere, bagomba kugabanya ibitwara amafaranga bitari ngombwa kandi nibyo byinshi bitwara amafaranga amafaranga arabu yaranyerezwa ajya muri ruswa nibagabanye ibyo bintu burya bazagabanya n'amafaranga biguriza iyo amafaranga rero yuguriza ari make ya burya yesura mu iya kugurije uramwuti ntabwo yakeneye cyane cyangwa ibyo ushaka nawe yatware so ugira ijambo na bwa bwigenge tuvuga abantu bavuga ngo se ntabwo bigenga yes burya kwigenga udafite ubwigenge bw'amafaranga cyangwa ubwigenge bwa ekonomi mu byo kuri ubwo bwigenge bwabucagase
hanyuma hari nabandi barimo kuvuga ko Afrika ikwiye kuva muri iyi miryango ngo igasanga BRICS BRICS ni wa muryango uhuze ibihugu bya Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika yepfo ese uwo muryango urakomeye koko ku buryo wasubiza bimwe mu bibazo by'ingutu Afrika ifite ya lisanswe ikemurirwa n'ibihugu byo mu Burayi
na birashoboka ariko unarebe ukuna bo bari kurwanya umuryango wa BRICS kuko ejo bundi urumva South Africa bavuga bati Putin arajyayo bati ntabwo ari bugeyo bamushyizeho na impapuro zimufata kubera biri muri Ukraine kandi nibyo bihugu tuvuga bikomeye cyane China iracyakeneye Amerika mu iterambere ukuntu bakoresha amafaranga nubwo nabyo gikiza ariko mu bucuruzi barabakeneye ni abantu bakompetita cyangwa bakorana mu bintu by'amafaranga bireba ibihugu za Brazil nubwo nayo usanga ifite ikomeye ariko ikeneye abanyamerika n'abanyaburayi reba na Afrika yepfo urebe na India ari nayo mambure so urabona na BRICS ubwayo ntabwo ikomeye cyane kuri idakenera iyi miryango ari nayo miryango iri gukota ibitutu ibihugu so nkumva rero nubwo bajyamo uretse ko no kujyamo kwabo usanga abazungu nabo bagerageza kubarwanya kugira ngo batajyamo bakora icyo bita sabotage ariko byaba byiza bayigiyemo wenda hari icyo babonayo ituma kibunganya mu ngengo y'imari ariko nkuko bimaze kubivuga n'ubundi aba bantu bagenga izi ngengo bafite ubushobozi na Banki Mondiali na IMF bazakomeza nabo n'ubundi babarwanye cyangwa bashyireho n'imbogamizi zituma ajyamo ureba byabaye kuri Gaddafi buriya nibyo yashakaga kugira ngo Afurika igire ubwigenge mu bitundu mu mafaranga ariko ibyamugendekeye twese turabizi
Bwana Frank Mwine umunyamategeko ukaba n'umuhanga mu bijyanye na politike mpuzamahanga cyane cyane politike yo mu karere k'ibiyaga bigari tuvuganye uri mu gihugu cy'Ubwongereza nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
murakoze Edi nanye ndabashimiye nkabashimira rwose n'abantu twakuriye muri iki kiganiro murakoze
nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bagize ibitekerezo cyangwa se ibibazo babaza nshimire engineer Cornelius wamfashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Tahaniwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya Karindwi i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.